ololihii Donald Trump ee diiradda saaray dhaqaalaha ayaa sii socday ilaa khudbadiisii guusha. Ma nasan doono ilaa aan helno Ameerika adag, nabad ah oo barwaaqo ah, taasi oo ah mid caruurteenna iyo idinkuba aad mudan tihiin. Iyadoo codbixiyaal badan ay diiradda saarayeen dhaqaalaha, AP Voters waxa ay ogaatay in tirada codbixiyaasha sheegaya in dhaqaalaha qoyskoodu uu hoos u dhacay ay kordheen 4 sano ka hor. Kristinger ayaa sheegaysa in dad badan ay Trump u doorteen dhinaca dhaqaalaha awgeed, iyadoo farriintaasi adag ee ka timid codbixiyaasha ay sidoo kale si cad u maqleen dhinaca guuldaraystay. Xakiim Jeffries waa hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee golaha wakiilada.
They want us to focus on the issues that matter and to come together to solve problems.
Waxa ay rabaan inaan diiradda saarno arrimaha muhiimka ah oo aan isku nimaadno si aan u xallino mashaakilaadka canshuur bixiyaasha howlkarka ah ee Mareykanka, laga bilaabo hoos u dhigista kharashaadka maalinlaha ah ee dadka Mareykanka ah ee la halgamaya mushaarkooda aan ku filnayn. Gobolka New Mexico, Judy Evans waxa ay sheegtay inay u dooratay Trump sababtoo ah qiimaha maciishada oo aad u sarreeya.
Inflation has certainly affected me. My grocery bill has doubled in the last 2 years.
Hubaashi sicir bararka ayaa isaameeyey. Biilka dukaanku aad buu u labanlaabmay labadii sano ee lasoo dhaafay, kan korontada iyo kuwa kalena aad bay u kaceen. Gobolka North Carolinana, Aaron Anderson waxa uu la dhacsan yahay diiwaanka Trump ee dhaqaalaha. Hagaag, Trump waa uu noo hagaajin doonaa. Si fiican buu u socday markii hore ee uu xafiiska joogay, waxa uuna dhabahaasi ku soo celin doonaa mar kale. Codbixiye Charles Buttrick ayaa filaya tallaabo degdeg ah oo uu qaado maamulka cusub. Waxa ay heli doonaan xeerar kooban, waxa ay wax badan ku bixin doonaan aagagooda gaarka ah, dadku waxa ay heli doonaan lacag badan, waxayna lacagtaasi ku bixin doonaan meelaha ugu muhiimka ah. Qiimaha gaaska ayaana hoos u dhici doona. Macaamiisha Mareykanka ayaa laga yaabaa inaysan arkin isbeddel degdeg ah, ayuu yiri professorka dhaqaalaha wax ka dhiga ee Michael Weber. Ugu dambeyntii, mustaqbalka gaaban, madaxweyne iyadoo ka madax bannaan cidda ka talisa aqalka cad waxa aad u yar siyaasadaha dhaqaalaha ee muddada gaaban, laakiin sidoo kale gaar ahaan qiimaha raashinka iyo qiimaha sicir bararka ee aan sida maalinlaha ah u wajahno. Qorshayaasha dhaqaalaha ee Trump ayaa waxaa ka mid ah shidaal qodista oo la kordhiyo, canshuurta oo la dhimo, iyo canshuuraha wax soo dejinta, taasi oo inta badan dhaqaalayahanadu ay aaminsan yihiin inay keeni doonto qiimaha maciishada oo ku kordha macaamiisha Mareykanka ah.